gone, I feel so happy, happy. Do you know that you're my favorite human being? Una cuanga so lovely, lovely. Jamani mwizi, moyo kanibia, na hisiki hizi, kanichimbia, mana mchizi si uchizi. Nachanganyikiwa, mpenzi kikohozi, kwake nimepaliwa. Haki ya mama, chochote nitafanya,
nitafanya.
And I swear to God, mama, chochote nitafanya,
nitafanya.
I swear to God, kwako hoi nyanga nyanga. Oh, tazama ndege angani, wanaimba na kucheza. Wakunipendeza Mungu tu aliye mwema amenipa wewe.
Amini Mungu wetu mwema amenipa wewe.
Omba lichana kuonika tunaendana, wenyewe tumetulizana, tabia vimo twafanana
sana.
Mapenzi wana hata tugombane mchana, usiku tumeshapatana, tuacheka na kutekenyana
sana.
Jamani mwizi, moyo kanipia, nahisi kihizi, kanichimbia, mana uchizi si uchizi. Nachanganyikiwa, mapenzi kikozi, nimepaliwa. Haki ya mama, chochote nitafanya.
Chochote
nitafanya. I swear to God.